Diego B.
Mbanza gukora ikosi ngeza ha bifu na matera maze iminsi itanu nkora ntagoheka aho kwa mamara ngo haramagara n'ababikoze bakihamagara kiro cy'ubwenge ni nk'ubusaha imbere y'irobo ry'amahirwe sa humu na jigara bizi data wambyaye ku mugenge nyinshi asabira imigisha myinshi ati mbona bizana kwica dizi tukiri ku isi ntuziyumve wambariza amahome gizizi irari ry'isi nicyo kimukabariza ni rest in peace barago umunsi naje nanjye ubwanjye ndumva ridanje njya mbona muri rusange barabigize uruvangavange n'ubwitange niwibande ku byo uri buhasange impande n'impande amarira y'ubuke n'ubujya bashyika
sindaza nturutse kure nagusabye ntungatire nzatinda ariko magere uzasiga imiryango yuguruye sindaza 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 sindaza
sindaza nturutse kure nagusabye ntungatire nzatinda ariko magere uzasiga imiryango yuguruye sindaza 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 ku ivuko kurya ari naho ku isoko y'ibimwumva biri ku isoko mbasubije ku nkomoko n'ubu ntarazo nigara kwama wikwirukanka sigaho utagira ngo umene ibanga sindaza ndacyasa nk'uwatinze nitegura nk'inkumi yakunze ikirori teza misanga bahumuje ibirori sindaza bindaza y'amajoro mbipanga inzira nteganya zanga ku isi ndabizi bisaba ifaranga uratuburanga imbaraga zabwo ziguta mu kaga uzanye umurava niko kubako mu bundi kakahava mpetse umusaraba wo kubikorera fm kwanza kabiri ni ukubahinda nubwo ntaraza ajye sinabahunga
sindaza nturutse kure nagusabye ntungatire nzatinda ariko magere uzasiga imiryango yuguruye sindaza 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 sindaza
sindaza nturutse kure nagusabye ntungatire nzatinda ariko magere uzasiga imiryango yuguruye sindaza 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 sindaza
YegoB.com